Ebyo nga biri bwe bityo, baba zadde besaza akajegere basabye President w'eggwanga Uganda baba wa kwogera ku kirwadde kino. Ababuulire nga tebannakwata kasente kaabwe ka kinaku okukazza mu masomero. Amasomero gagudde mu butongole sabbiiti eno abazadde bagamba nti President bwaba wa kuggala masomero gano olw'ekirwadde ky'Ebola, ababuulire nga tebannateekayo nsimbi zaabwe. Bano nno bagambye basangiddwa mu bitundu eby'ejjinja Kaloli mu disitulikiti y'e Wakiso nga bakulembeddwa mu Nalubega Betty, bategeezezza bannamawulire nti si beeteefuteefu ku papa kuzza baana mu masomero abaweeyo akasente, kubanga amasomero agamu gaagala abazadde baweeyo akasente, kyokka bagamba nti kiyinzika nga wekyali ku muggalo gwa COVID-19 amasomero okuggalibwa ng'omukulu agaanye bugaanyi kubabuulira.
Ebola ono yazze, Muzeeyi Museveni tubadde tumusaba aba waakuggalawo aveeyo ayogereko eri eggwanga tusobole okumanya oba anaggalawo oba taggalewo nga bukya budde bukya era tunaba kuzzaayo baana ku masomero okuteekayo sente zaabwe. Kuba ekisooka abaana basomera amasomero ga bbeeyi, tusasula sente nnyingi, ate amasomero ge tuteekamu abaana baba baagalako half over fees.
Abaana abamu babakkiriza bagende ku ssomero naye ate fees abazadde baavu tebalina sente. Tujja kuba twakabazaayo abatono abalinawo batwara basiba abaana b'amasomero kate nga tujja kudizibwawo akasente kisinaaba tutaddeyo. Ekyo kya bulumi nnyo era kikisizanya abazadde bayinza obutaza abaana ku ssomero mangu.
Ebola akyasinze okukosa eggwanga Uganda yaliwo wakati w'omwaka 2020 n'omwaka 2021 nga kigambibwa nti abantu abawerera ddala 224 be baafa, ate ng'abantu abaazuulibwamu obulwadde bw'Ebola baali 425. Ebola ono yakosa nnyo disitulikiti y'Eggulu Masindi ne disitulikiti ey'Embalala, era ng'ekirwadde kino bwe kyasaasaana gavumenti yalwana bwezizingirire okulaba ng'ekitangira. Ebola omulala owa 2022-2023 ono yali aleeteddwa akalwadde oba akawuka aka virus Ebola aka Sudani. Ono nno ng'abantu abawerera ddala 16 be yakwata, ate abantu abaafa baali 77 mu disitulikiti eziwerera ddala 9 omwali n'ekibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala. Mu byafaayo by'Ebola mu ggwanga Uganda taggazzangako masomero yadde bizinensi n'okuteekesa eggwanga ku muggalo nga bwe gwali mu mwaka ogwa 2023 ku kirwadde kya lumiimamawuggwe bakiyite COVID-19. Bwe kyabalukawo gavumenti n'esalawo okugira nga ebimu ebiggadde basobole okukitangira.